Sanibonani, sanibonani hlobo zenkosi. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Lo libingelelayo nguNtombi Yelanga isibongo sakoKhumalo ngokuzalwa ngikhuma eVictoria Falls eMkhosana. UNtombi uqale ukucula ngo-2017 la engikhiphe khona i-album yami yokuqala e-gospel engayibiza ngokuthi Ubaba Wangithuma Ezweni. Last year 2019 ngase ngikhipha i-album yami yesibili njalo futhi e-gospel ethi Shintsha Ukwenza Kwakho. Lo nyaka 2020 ngikhiphe i-album ye-disco ethi Ngikhala ngoBen 10. I-album yami yesithathu le engiyikhiphileyo but ku-disco ngeyokuqala. Zami ngibone ngathi konke kusahamba kahle, angaboni solo, angaboni lutho olubi. Abantu bayangisapota kakhulu, especially le album yedisco, ngathi abantu bayijabulele kakhulu kakhulu kakhulu, bayayithanda. Ngiyabonga.